Yeah, on him, MOB, Mwelo Flavor,
Leo niko nawe kisha nasikia umesha aka, majonzi huzuni habari naponifikia. Sina la kufanya ila kwa kiminalia, wengi wameaga watu acha sitwalia. Kwanza tukikumbuka wale tutendea, mabaya mazuri ya zabaki akilini. Waimbaji, wanasiasa, waigizaji, wanaliadha kutajika. Shujaa vile vile take dunia kupika, kwa vile wameaga mayatima wametuacha. Mijini sitolanda chokola jino wametupa. Sikupenda kwetu, kupenda kwetu, sikupenda kwetu, kupenda kwetu ila Death Man AK-47 LIP man, salute you. Was.
Only need is one love, love. Sika my money. Don't take life mengine kama utani gili. One love,
one love,
one love. Maisha ni mafupi sote tupanga foleni. Only need is one love, love. Sika my money. Don't take life mengine kama utani gili. One love,
one love,
one love. Maisha ni mafupi sote tupanga foleni.
One love, love si kama money. Don't take life mengine kama utani. Aliyekupa ndiye amenipa salute kwake manani. Leo usafi sikatai but kesho mchangani. Kila kukicha bora jana, maisha hayani utapeli. Kila ujuzi na ng'ang'ana daima sitaki feli. Hata walotangulia salute, tuombee heri kifungua lako jicho. Can't do it daily, what goes around one day we gonna meet. Kama mwaniombe mabaya bad luck take your seat. Kama uganga na kichawi visanga sitawai, na ngoja yangu day I'm mentally fit. Niko na hema biko mic bado unasaka kesho kupata kesho. Lazima umwage jasho. So, so we are hustle, so we are hustle. Baba pumzika pema mwanao bado na hustle.
Only need is one love, love. Si kama money. Don't take life mengine kama utani gili. One love,
one love,
one love. Maisha ni mafupi sote tupanga foleni. Only need is one love, love. Si kama money. Don't take life mengine kama utani gili. One love,
one love,
one love. Maisha ni mafupi sote tupanga foleni.
Najua saa wala sigwe kumu chake. Maisha ni safari tena kitenda wili. Hamna awezae jamani kukitekua. Binadamu kweli udongo lazima atarudi. Ni uchungu sana jeneza kutelemushwa kwenye jumba lake pekee. Kunana tena ndoto wengi hatuamini tayari yashatokea. Watoto wanalia baba apu wapi, mama yuko wapi? Na shindo la kujibu machozi yatiririka. Ewe kifundo ni huruma, nazama tunavyochekwa jamii kututenga. Wengi ndoto ushakatiza laki tube na kanumba. Hata sharo milionea SP ushachukua isa bona hivi.
Yeah, R.I.P. A Double L. Rest in peace all.
Only need is one love, love. Sika my money. Don't take life mengine kama utani gili. One love,
one love,
one love. Maisha ni mafupi sote tupanga foleni. Only need is one love, love. Sika my money. Don't take life mengine kama utani gili. One love,
one love,
one love. Maisha ni mafupi sote tupanga foleni. Only need is one love, love. Sika my money. Don't take life mengine kama utani gili. One love,
one love,
one love. Maisha ni mafupi sote tupanga foleni. Only need is one love, love. Sika my money. Don't take life.